Mix.
Problems over here.
The officials.
Microphone.
Sound music.
Microphone killer.
Ladies and gentlemen,
SG's life.
This is 408 Empire High Class Music.
My unique.
Bossy me hamid.
T-Rex upon the mix.
What any corona? Injini ni pop. What any corona? Kuve paya ni pop. Malaysian, unga wa imba buchongo. Deti ne mbende nangu wese for mulongo. Kuna, tene noko dekumento. Wipusha wakali, ika kweva dokumento. Deki wante nangu wawa no musheto. Wei sana mazeto, kulino kai chena win. Wika vepe show uchushi ngori patopu na isapo katundu yowe mkushi ngachilembi ngombe ya pena nekamba kapapa tate na chiopena yala magozi nale puse neni we rapa so pala minangola yufatini we rapa nipa mwililo ndako kwa uloru wani na uso wana ni nendenge lolu wani ni wewo nani se show unani na ineni munda ipusha ineni nevo nani bote ni corona inji ni nifoku wati ni corona kuvepa ya nifoku maledishan.
Young, but for breeze, wind, delay, la, mulemba out, for green, a pelela. chin chin zoom. Carry back game, I pull my